Government erumiriza kampuni esunda mafuta mu Uganda okukwekanga mafuta mu bugenderevu era kino kye kivuddeko n'ebbula lyago eririwo. Government yakalambidde nti ebbula lya mafuta eryewanisiza bannayuganda emitima aterinaamu mukono n'akatono wabula kampuni za mafuta zizannya katemba w'ebyenfuna. Mu Uganda olwaliro liita ya mafuta etundibwa wakati wa nnusu 15.4 ne nnusu 6 ate nga mu district ezeesudde Kampala amafuta liita eri wakati wa shilingi 8 ne nnusu 9. Minister avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obukago bw'omuttaka Ruth Nankabirwa Ssentamu mu kwogerako ne bannamawulire ku hoteri ya Speed Resort ya Munyonyo agambye nti erina gavumenti erina amafuta agamala mu materekero gaayo ag'enjawulo agasobola okuliikiriza eggwanga lino okumala ebbanga eriwerako. Okusinziira ku minisita Nankabirwa, eggwanga lirina liita za mafuta aga petro obukadde 163, liita za dizero obukadde 200 n'eza mafuta ag'ennyonyi esuuka mu bukadde 22. Minisita Ruth Nankabirwa Ssentamu agambye nti amafuta aga petrooli agaliwo kati gasobolera ddala okuliikiriza eggwanga lino ennaku endala 67 ate amafuta aga dizero gasobola okuliikiriza eggwanga ennaku 84. Nankabirwa agambye nti amafuta g'ennyonyi gavumenti geyina mu materekero gasobola okuliikiriza eggwanga lino okumala ennaku endala 89. Okusinziira ku minisita oyo gavumenti yatandise n'ebikwekweto okufuuza abamu ku bannyini masojo g'amafuta abakweka amafuta ne baduumula ebbeeyi yaago.
Ekiyingira ku ezo station ne kikika amafuta kulu tanka ne kiyingire Congo ne kirekanga abaarua tebalina mafuta owanga gali waggulu. Omusajja n'asika ebidomola ku boda boda abitaddemu amafuta n'ayingira e DRC ng'ayise Kateese. Ebusia ekigenda masu kimanyi n'olwekyo bannayuganda bakimanye ti amafuta gano okuteekawo ebbula lyago kati n'otuka protestation is out of stock aiza omuntu yagatunze dda ku sente n'afuna kiralu oba agakwese geyongera okubula asobole okugatunda ku bbeeyi eya waggulu. Ekyo si kizibu kya yunoko g'amafuta egayingiza so nziza okubabulira olwaleero nti mukakkane era n'ensaba nammwe mikwano gyaffe abatuwogerera temukanga bantu.
Wabula minisita Nankabirwa alabudde nti amafuta agagenda kulinnya omwezi ogujja ogwokutaano kubanga ku katale k'ensi yonna agalinnyeemu
okuva ku ddoola nga 2.5 nga refining charges okutuuka ku ddoola 50. Kani maji ne ku rudi yennyini bwe balongoosa ebbeeyi erinnye okuva ku ddoola 6 buli pipa okutuuka ddoola 12 mu mwezi ogwo ogwokusatu mu mwezi kumugoka 6 kutuuka ku 10 ebyo byonna bijja twafektinga ne kye bakagula naye watandika okubeerayo omujjuzo kubanga bw'oba ogadde wali ababadde bafuna okuva wali nga wali ogaddewo nabo bagenda kunoonya wali awalala fenna twesange nga tukonvajinzaawo tutandika okukwambulingira amafuta ago.